musana gwange no bulokozi bwange kwena tyanga yani anankankanya yani mukama ge manya kobula mu bwange anankankanya ngayani anantisa yani abankolo bubi bwe banumba kulya omubiri gwange bebalabe bange Chawa, neve sitala neva kwa ne wanku batenge jeli sisi to kunwa nyiso mutima gwange tegutenga ne wanku batenge ntalo zimbadeko era ne mweso na kumango moyo echigamba chimu chisabye mukama chenano nyanga ze Na kuzunezo bulamu wange Okutunulira ngo bulungi bwa mukama No kubuzanga mu yekalo ye Kubakulu na kuolwa kuna kuwala alikuma muchama Mu nyumba ya wakweke wa muwema yalinkisiza Alinyimusa kulwazi Alinyimusa kulwazi Alinyimusa kulwazi mukama Alinyimusa kulwazi Kubalabe bange abanetolo de Era na wayo muwema yesadake zokusanyuka Na imanga wewawo na imbo kutenderiza mukama Kulira imukama wenkaba netobo zinyange Kero nsasire unzire mu Masogo mukama naga nonyanga Tonkisa masogo togoba mudu wombusungu Gwe wabelanga omubezi wange Tonsula tondeka aika tondo wobulokozi wange Kuba chitange ne mange bandese mukama nanzi janja banga Onjikirizenga ekubolio ai mukama Eronunga mienga muluwendo lulavika Tompa yeri abalabe bango kunkola bye bakala Kuba abawairiza bango lokokete kona babasomu kogobu kambwe
Nandizirise singa sakiriza okulaba obulungi bwa mukama munsi eyabalamu lindirira mukama damu amaanyi ogume omwoyo gwo wewaawo lindirira mukama
ne kaakano omutwe gwange kunaayimusibwa kubalabe bange abanetolode era nawaayo muwema yesadake zokusanyuka Imbo kutendereza mukama Ulira ai mukama wenkaba netobo zinyange Kero nsasire unzire mu We wakama timu no nyama soka ngomu Tima kwange kwa kukamba Tia masogo mukama